Ngithola ungekhona asakwaguqa sonda samika duva sokuphele eyimina Ngithola ungekhona
Superstar, I'm a superstar,
yeah.